maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo muddooyinkii lasoo dhaafay waday dadaallo sare loogu qaadayo bilicda iyo nadaafadda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ahna caasimadda ku meelgaarka ee Jubbala, ayaa dhanka kale waxaa ka socda dhismaha waddooyinka laamiga ah kuwaasoo wax badan ku soo kordhiyey bilicda iyo horumarka dhanka ganacsiga ee Kismaayo. Agaasimaha waaxda bilicda ee degmada Kismaayo, Maxamed Abshir Maxamuud, oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta, ayaa bulshada ku nool magaalada Kismaayo ka codsaday in maamulka ay kala shaqeeyaan bilicda iyo sidoo kale nadaafadda degmada Kismaayo.
Dadka Soomaaliyeed ee sharafta leh reer Kismaayood ay iska ilaaliyaan, annagana ay si nala shaqeeyaan, annaguna aan la shaqeyno oo nalagala shaqeeyo dadka kusoo daynaya habeenkii biyolaacadaha guryaha kusoo daynaya wadada, makhaayadaha ku shubahaya laamiga, biyaha ku shubahaya wasakhaysan, drainage-ka ama marshin biyoodka dadka ku shubahaya maxaanku idhahdaa qashinka lagu gurahayo. Arintaas waa digniintii ugu dambeysay. In badan baa laga hadlay, gudoomiyaha degmada ka hadlay, gudoomiyaha ku-xigeenada ka hadlay, annagaa dhex marray oo makarafoonna qaadanay. Digniintii ugu dambeysa weeye, qof walba wuxuu mas-uul ka yahay gurigiisa hortiisa. 10 mitir ama 4 mitir ee gurigaada hortiisa ah haddaad mas-uul ka noqoto, magaalada Kismaayo oo dhan nadiif bay noqonaysaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan rajaynayaa inaad nala fahmi doontaan bilicda magaalada, laamiyada la dhisay quruxooda waad aragtaan, biyo mareenka ugu weynaa baa la sameeyey oo inta magaalada oo dhan biyaha ka qaada badda ku shubahayo. Haddaad marka inta qashin bac kasoo buuxiso ama loor kasoo buuxiso ku shubto godka geliso, biyihii ma gudbayaan, sidii unbayna dhulka qurur u noqonayaa. Marka walaalaha qaaliga ee reer Kismaayo, waxaan si naxariis leh uga codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan bilicda magaalada.